Ramadan Kareem. Hello everyone. Welcome to Kani Show. You are listening to 88.1 FM KPPPLB Fagomo Head, bringing local color to airwaves. Dhegeystayaasheena qiimaha iyo qayada badan oo ku soo dhawaada Kani Show oo aan todobaadkan ku soo qaadan doono sportska. Showgeena waxa martay ku amaanta Zaki Abdullahi oo kamid ah ciyaariyahan Soomaaliyeed oo ka ciyaara Fagomo Head area xidiga Motown. And Zaki, ku soo dhawow programkeena bro.
Thank you brother, ma san Taiwan dhaw yahay saaqiq isada diso dhawise.
Waxaan muddo soo hor fadhiisanay ba maanta waxa imaalay waji kale cusub.
Adiyad
xakarwa. Maanta waxaan ka hadlaynaa sportska ka jira Fagomo Head.
Haranta
iyo gabi ahaamidka ka jira adduunka meelo badan aska taaban doona kulay waa fahmi doonta umaleena waa fahansada meelaha uu socdo umaleena
adduunka dacladiisa oo dhan
aad iyo aad horta wax yar brief naga sii sports ahaan maamulka sports ka jira ciyaaraha tiimamka ka jiro Fagomo Head
runtii horta aniga ciyaarihan yar ayaan ahay in badan sports ka ciyaaray marka sportskan waa wax amal ma arta dhigeyga amal kamid ah
aye
marka waana jeclahay waa wax hobigeyga oo aan rabo inaan aan wado marka runtii team hadaan dhana team badan ayaa jiraan team badan oo Fargo iyo Morel de la saddex team le ka dhisan marka adduunkan waa team aan taayara jiraan marka waxa iga weydiisa waa ku soo faafinaya
waxaan wax ka weydiinayaa maanta waxaan ka weydiinayaa ilaa meeqa team ka jirto horta Fargo Morel
saddex team
saddex team ka jirto marka league marka la dhigo in Fargo Morel ani waxa u maleeynaa ilaa dhowr iyo toban team inay imaanayaan mise waxa ka wada saddex team ugu muhiimsan laakiin teaman badan ka jiro
horta markii hore oo dhan Fargo dhan horta ciyaalka saa uma farabadna waa adiga ciyaal maxaa waaye adiga ma farabadna noo markii la farabadayn yuu meesha team idil imaada marka runtii awl koro laba team ee dadka anaga oo dhalinyaro ay soo arusanaan team gal ku soo darnay which is good marka saddexdaas lay abti aan dhigi kara oo Fargo ka soo baxda
waa mahsan tahay saddexdaas team ka idhi karta team kaas waa adag
saddexda horta waa team challenge ma dhigi kari maanta team kaas ugu adag ma dhigi kari marka ku di challenge leeyeen marka team kastan uu adag yahay brada marka ma dhigi kari team kaas ugu qatarsan waayo every team quality way ko dhan quality players aa joogan dad macna la oo ka qaadan karta joogan marka kudi waxa waaye waa professional
okay waa isgaranaynaa anaga tiimamka kulan waa garanaynaa
aha
league marka la dhigo sidii daraado kale ciyaarta aadeynay league marka la dhigo sida away oo kale aadna iyo home ku ciyaarayn intaba iyo inta koobab haddana soo martay intaan jooginba intaan joogay iyo intaan jooginba tiimkan aan dhigi karnaa wuu u badan yahay oo kaababka uu qaaday
horta team oo Fargo iyo Morel ka dhisan horta tiimkayga haddu wuu cusub yahay waa team hadda dhow aan soo asaasnay marka waa ubax hadda soo baxayo waa ubax u soo baxay Fargo Morehead marka laba team lay ka dhisnaad marka labada team oo hadda ka dhisanna ani labadoo waa ku jiray marka hadda ahaan team hadaan aan dhaa team kaasa yaan ka soo qaadanaa oo ka badan ku di labada teambo waa team kal hore la dhisay weena ka qayb galaan every cup marka labadoo waa laba challenge
waxaan ka rabaa hadaan ku dhaho dream team kaaga dhiso in Fargo Morehead area
Fargo Morehead ha
difaac waxaan rabaa number 3 number 2 4 e 5 fullbacks yaa ka dhigi lahayd
horta dhalinyaro badan oo fiican ah sportska oo Soomaalida oo inta joogta way jiraan marka amal way badan yihiin dream team oo ilmo fara badan aanay ku diinta qaasatan hadda wax ciyaaray oo Fargo joodan waa labada ciyaaray ku aan la ciyaaray malaha marka way jiraan team ilmo aan rabo inaan la ciyaaro feature
marka afarta qof oo difaaga ah hebel aan ka dhigan laa ima dhigi kartid
afarta qof way jiraan
saaxiibka Ramos horta uu ku jiraa waa fahansanahay Aaron uu ku jiraa
saaxiibkay Abdigaas waa strikerkayga aaminsan yahay intaana ka salaamayaa
Abdiga striker wa gaari doona difaaci dhisort
difaac horta niyo ilmo badan aad jiraan marka adey Ramos li aaminsan tamiya
maya wa ogaa inaad ka tagayna ogaa
Ramos waa inaad ka tagay
waxa aniga yaryana badan aan garanaya
oo
laacibin badan aan garanaya laakiin wali ma gaarin moogta dhinaca weerarka suuliyo kala garanaa kaaka oo kala garanaa isha yarkii kale
Abdigaas ajra oo nin ama hawa nin weyn
Abdigaas na strike weyn way galan
dikaas waa maana horushin gol lima lagu sheegay
ha 7-0 kama 2-0 leh
ogniyo maana horushin aniga joogin waa la ii sheegay shan gol uu dhaliyaa lahay macna hadd waa top scoring ka dhanba liiga dilba
oo liigaas
ha wara gullaagan kuleeyahay brada ina liiga top scorer ina cidii u keentaan rawa
sidoo kale bro anagu kuleey waa imaqleysa waxaan kuleeyahay gullaag
yow gullaag
okay zaki waan ogahay positionada aad rabtay inay aad jeceshahay inaad ciyaarto badanaa
ha
was 7 ama 11
7 11
number 11 okay number 11 yaa ka dhigan lahayd
number 11 abti suleyan ka dhigan lahaa
suley yow aku raacsanay koodagan dhiyo
waarin orod badan qibrulee hay waa baas fiican uu dhiga shelfis ma aha marka suleyan qaadanaa number 11
saaxiibka awil boos ka ciyaarsin leeyta
awila awil lay baa ku jira defense
waa gartay arona
aro waa midfield waa asagana runtii waa midfield qiimo leh marka asagana waa 8-6
okay dhalinyarada gabi ahaan yaa inta ka salaamaysa
intan iyo dhalinyaro far badan oo Fargo Moray dhan ka wada salaamay qaaska horta teamkiiga Motown oo dhanba aniga wada salaamay
inta Motown kulligiin waa salaamay
team ku inta joogan iyo ku Garissa Garissa salaamay salaanta
galay okay okay G Town
G Town ku deey kan waa salaamay and dhalinyaro Fargo Moray no waa salaamay and Moray Fargo had Fargo saaxiibkii Cabdi Gaasa inta ka salaamay Faisalan ka salaamay
Arwa salaamaysa Ramos salaamaysa Hamza salaamaysa
kuddi waa ila socotaay marka kuddi waxaan ka tagayna waxa waaye wani wada salaamay idinku dhamo
magac macnaha hal u ma sheegi kartid gabi ahaan
halaal hadaan u sheego barada waqti badan ay u qaadanay
marka waxa laada kulligiin gabi ahaan waa idin salaam
ha
okay markaan ka imaano ciyaareenan oo Fargi iyo Mohamed meelahan marka ka imaano waa ogtahay sabti ahad oo kasta ani adii wa israacna ciyaaran daawana teamka ku dhimatin waa ku ogaay brada kanaan ku qalalan waa yugta
waa soo socona laakiin hal meel aan aad isku gafnay
maya meeshaas gagga ogee waxa ka arba waxaan ka arba waxa ku diiraya Leicester City oo ka imaaday Serbi inay Premier League qaato ka waran barintaas
arinta wallahi waa arin ku tusaysa sports ka ma aragtay inuu markasta uu jirin team jilicsan marka laysa say oo imaatay relegation ka imaatay Premier League qaad Premier League quality players ayaan oo lug leeyahay lacag badan ay qaataan sida Chelsea Man City and Manchester Arsenal quality players ayuu joogan marka eko wax quality la joogan team relegation ka imaada qaadeen marka wallahi laysa waxa waa sifi aan muujin
okay
maana maxay ku tusayeen sports ka inuu ahaan lacag u yahay look
okay illa intee qofa is dhahaysay koobkan way qaadi doonaa
runtii horta markuu bilaabanayay horta wax dadko dhan maxay lahayn waxan waxa way gameyasha ugu hor waaye baad way muujin dadaalay muujin inay ku qaadaan
aye
marka waxaan dhihi lahaa laysa sifi aan soo bisa waan u rajaynayaa marka
en laysa koob korto way qaaday la jasa siri en waxaynu ku qaaday boondo badan iyadoo heysa ayaariyahan key oo la tirin karo sida Man City oo kale Chelsea oo kale ciyaariyahan adag ajo ka adag ku leysa sisi sidaas ay tahay oo ma suur galay inay qaadaan maxay kula tahay challenge-ka intaas laga inoo imaado
runtii horta challenge-kaas waa wax loo baahan yahay adduunka iyo meel kasto dhanba challenge waa loo baahan yahay marka sidoo kale yarkan Mahrez Riyad Mahrez muxuu qaaday best player in English Premier League waa first African qaadaa le award kaas
okay
marka waana player hadda dhaw soo baxay sida maqalna muxuu ka imaaday Serie B oo ka imaatay French
waagar
marka laysa wallahi tamkan way dadaaleen waan u rajaynay gool kala
striker hoodan waa top score u dhaw yahay mise waa horeya moow
ma waa laga horeya laakiin waxa kama horey u dhaw yahay
okay en hadaa isoo fiirina Premier League en ani horta horan waa isoo sheegna u maleeyna Premier League waxa u maleeyna Chelsea ka taayirta waxba yaa isoo dhuman en
ma yahay laakiin loan aaday ma ku sheegin miya
ma yahay loan kaada ma ogi hadda laakiin waxaan siyaasadeena waxay isaga soo dhacday dhinaca Real Madrid en dhinaca waa iska raacsanaa iska daa dhinaca Chelsea ani horta way ogtahay baasha hadda inta ka sheegay ugu kacaysa Arsenal aad taageera marka
Arsenal
marka
stress ay ku dilay
stress ay dilay marka hadii la isu fiiriyo dhinaca Premier League anoo Premier League hadda team Premier League ka tirsan taageerayo hadii la isu fiiriyo Premier League iyo la leego kale waxaad mooda Premier League inay ciyaar ka jiraan laska ordaay marka ma laga yaabo inay ka dhacdo team Serie B ka imaaday oo la leega ciyaaraya inuu kaab ku guuleysto iyadoo Barcelona iyo Real Madrid iyo Sevilla iyo Villarreal iyo Valencia iyo Bilbao ka staamay taagan
afti ma dhigi kari laakiin waan dhigi karaa inay qaadaan waayo Premier League ay ka dhacdo aragtay Leicester City qaade marka ay kanoo team uu soo bixi kara oo ma arte relegation intuu kii maal qaada
laakiin brada ma jirun taa la soo jeeday
way dhacda brada waxa sports way challenge way
yaa
marka way qaadi karaan ku leeyahay
maya team Serie B kimaad waxay la tahay Man City iyo mugta hadda Premier League waxa uu weyn Man City en Man U Arsenal Chelsea dadkaas oo waaweyn team Serbia ki imaad intaas uu ku adkeyn kara laakiin ilaamaha team Serbia ki imaad brada Barcelona iyo Real Madrid iyo Valencia dhaxdood inuu gali kari ilaamaha
ma adi kulama aha laakiin waa ila noqon kartaa waayo Leicester City waa aragtay hadda relegation ki imaad ay qaad Premier League
waa gart
marka eekana hadii horto u soo baxan horto inuu soo baxdaa ayaa muhiimad ah hadii soo baxan inay qaadaan waa suurtagal waa
een hadda fiirino Premier League top 4 waxa la dhahay jiray moqta 4 team oo u koreysa title Premier League hadda fiirino top 4 gaas last 10 years waxa jiray 3 team oo laga wayn haladii laga way 4 tood laakiin la leega hadii la fiiriyo mabal top 4 waa la garanaa waxa la dhigi kara team hibel
ha
inay jagooyinka kale leeyihiin amal
challenge malaayadi that's why
challenge wule laakiin players ki quality le okay why la leegaha loogu waca the home of the stars
war horta su'aasha waa su'aal horta aniga taa aan ka jawaabi karin waayo markii ballon d'or kala bixinayo waxay ka imaanay soo la bawla liga waaye marka waa runti real iyo barcelona quality players ka ciyaaraan oo weyn oo la aqaano oo magac leh marka that's why oo meshes ballon d'or kala bixiyo
maxay kula tahay ingiriiska maxay kula tahay premier league ingiriiska ma dhigi karnaa banooniyaasha lagu ciyaaray dunka banooniyaasha ugu fiican lagu ciyaaraa kubadaha lagu ciyaaray dunka badaha ugu qurux badan oo kamid
ani runti kubadaha maanta day dhaad la liga iyo premier league ke adag runti la premier league adag waan ku dhigi karaa premier league challenge le waayo la liga sanadka markuu bilaabanayo maxaa dhigi kartaa real la qaaday mise barcelona la qaaday marka la liga premier league ma dhigi kartaa team kaas la qaada hadda
okay hadaan ka imaano inta premier league waxa ka jiro sidoo kale timam iyagana loo saadaal inay kaabki inay qaadi karaan madama isfahmin match west ham leeyahay ku qabanaysa dilro ee stoke dad balaaya match taagan
arunta
sida balan de oga marka la qiimeynayo kale ama 12 qof ugu fiican adduunka waxa laga yaabaa 5 kamida inay real noqdaan 5 kamida inay barcelona ay noqdaan team kale ma jiro hal kamida inuu meel kale ka imaado ama franja noqdo ibrahimovic loo soo qaato ama Suarez oo Liverpool markii uu joogay loo soo qaato
mise Germanka
mise Germany qofka hal kamida inuu meel kale noqdo why
runtii waxa macnaheedu maxay ku tusaysaa meesha inay niman ista ay ciyaarayaan xidigyal
ay
marka maxaa loo leeyahay meeshan xidiga ciyaarayaan kuwanka levelka wali ma gaarin that's why every young player oo soo baxay muxuu rabaa inuu ka ciyaaro Bernabeu mise Camp Nou ha muxuu rabaa inuu Real iyo Barcelona uu ka ciyaaro sifu uu ma aragto uu best players in the world uu soo galo marka waxaan ku dhigi karaa meeshaas le laacibin la isku tagtaa
ciyaariyahanada marka la kala gadanayo xilliga suuq u furmo kale ciyaariyahanka markuu ingiriiska imaano la soo gadanay waxa maqleysa kan ugu qaalisan 40 something 50 lagu soo gadanay ciyaariyahan hadii lagu dhaha la leego u socda ama Real soo dalbatay ama Barcelona soo dalbatay hadii lagu dhaha over 70 why
macnaha lacay leeyihiin brada waa royal way
macnaha Barcelona iyo Real Madrid royal team waa
ha si Real adi Real royal la
Real royal oo Barca royal ma maayle
royal ma ah brada waxa way second ku jiraan
ay okay horta marka aad show ka hadlayna labadeenaan buu asal taageerna Real Madrid
ha
laakiin in reality ka hadalana way fiican
ha
sababtoo markaan ciyaarihan soo gadano oo lacag qaali ku soo gadano sidoo kale Barca baa ku soo gadata lacag qaali
kuma soo gadato brada su'aasha hadda Neymar fiiri lacag maxay ka bixisay lagu leeyahay 56 million 50 waana laacib kooda second best player in Barcelona way Real Madrid Gareth Bale way fiiri meeqa laga soo bixiyay waa
100
ha waa 100 kanna kontona laga soo bixiyay marka labada ciyaariyahankoodan waa aragtay marka wax isku dhawmaha brada hadda fiirisana waa richest clubs dadan waa Real aa lagu soo saaraa waa best ninka ugu lacag badan hadda gelisa waa Ronaldo lagu soo saaraa marka wax isoo laba Real Madrid aan ku dhigi karaa
Cristiano Ronaldo Messi oo ka kooba badan ka ciyaar
badan
ka ballon d'or badan suu asi ku lacag bad
ninkaas afti waxa way waa magic waa
ay
marka asaga Messi ka koob gaado ka koob badan waa runtaas u sheegtay ballon d'or ka dil dhahna Messi uga badan marka wuxuu ku taajiray waxa way Sam Filaya muxuu suubiya wuxuu haysiya
advertisement
Nike iyo iyo suu disan iyo sarwaal iyo kabo iyo
macnaha
waxa uu haysiyaa
waxa ileedahay
waan in model
waxa ileedahay ma Cristiano Ronaldo inuu lacag badan helo waxa ka saaciday inuu lacag badan helo waxa ka saaciday stylekiis
ha waan in model oo waxyaalo badan uu suubiyaa muxuu haysiyaa kabaha kabo Ronaldo kabo si Arsenal dhaa jiraan ku kubad lagu ciyaara jiraan ku maxaa jiraan lagu labisto runtii maxaa jiraan hoteelaha hadda aan maqlahay ta Mareykanka kasoo bixiray oo CR7 hotel salaa marka ninkaas muxuu suubiyay lacagtiisa meel kale ka imaataa it's not all about soccer
een waxaan arkay darad referee ciyaar haya kabiis oo ku sawiray
CR7 ha
ma taageeray ka tahay mas waa sida kambiniga ka soo gatay
kambiniga lu ka soo gatay hernimo kama marka CR7 waxa waa asaga isgaarsii heerka
ay
marka hadda heerku asagu ku jireen meesha kuma jiro
ay
marka
yow baalka ama ku badbadin inay xaqiiqda ma ka hadalno
maas barbardhig hadii aad xaqiiqda ka hadal ma fahmiyaysa hadaa had google ka daagilisa wal richest clubs number 1 waa real madrid
okay hadaan ka hadalno ciyaarta
ciyaarta
hadaan dhahno yes or no cristiano ronaldo iyo messi ya laaciba
ani din xige ronaldo laaciba leh
messi how dad
Ronaldo had working way had working pace on ingiriiska dhahay Ronaldo is all about how I had working maanta dhan uu had wa gareya Messi ni talented dhan marka ani runtii wax kasta had working ka ayaa ila adag marka ninkan waa nin had working ah oo markasta markii loo baahan yahay teamkiisa meel soo saara waana hal nin one man army way marka
horta
ani ana runtii ilma
ana one man team waxa ka wada
one man army way waxa nin oo jeesh eh
macnaa one man army waxa ka wada Barcelona la antis ma soconayso
real Barcelona mise la antis wana oo socon kartaa waayo hadda sanad koon dhan injury u aha Neymar iyo
Mbappe soo saaray
ha real Ronaldo haduu maanta uu wax yar la waayo maxaa waay xaaladda safe ma brother jaqeen uu noqonay
saahib laakiin Barcelona oo Messi kama qan yahay saameyn weyn ku yelanaysaa
kuma noqonayso brada hadda waa markii aad hadda markuu sanadku bilaabanay Messi injury u aha marka Messi mar dhawn u soo kacay oo waa aragtay Neymar iyo Suarez iyo quality kala yaa wadeen marka
horta Cristiano Ronaldo waa kula taageera en laakiin waxa jirta jawaab aan ka diiday brada
fiiri brada
Cristiano Ronaldo iyo Messi horta yaa laacib saadi la Messi yaa laacib
adey ku taala ta ku tala gode
laakiin Ronaldo taageerna brada laakiin Messi qof horta
ma ta muunigaad
waxa aaminsanahay qof banoon ciyaar taariikhdi la soo dhaafay tan hada loo socdo bayna waxay noqon doonto moog qof banoon kubadaas ciyaar oo Messi kala laacibsan horta inuu jiro ma aaminsan
uu jiraa
laakiin waa rivals askuna ma taageerno taas askura aad
horta ma uu jiraa brada
Ronaldo waa big player waa ninka kaliya Messi match gareeyay waa ninka kaliya Messi Ballon d'Or soo taagan u diiday fiir horta waxa aaminsanahay Ronaldo haddii uusan ahaan lahayn Messi sideed Ballon d'Or inuu haysan lahaa waa ninka kaliyo ciriiri macna challenge ku sameeyay inuu sanad uu qaato
adiga hal su'aal ayaan ku weydiinay
marka dhabaystay weydiinay marka taas horta isku raacan ogaano Ronaldo level ku taagan Messi level ku taagan nikan Messi waa big player Ronaldo also big player labadoona waa dad
adduunka
hadda waa la yaabanyay sababtoo ah laacibinta waxay ku soo hartay afar qof oo la sheegi kara fiir yahay laacibinta adduunka shaqada lagu dhaha waxa leedahay Cristiano Ronaldo Messi Bale Neymar laacibinta waa dhamaad inta kalena waa middle class ma fahanta marka
maya adiga horta hadda maxaa dhahday Messi ila laacib sanad dhahday adiga hadda may kula tahay Lionel Messi into Manchester oo imaada oo ku qaada wal best player may kula tahay
teamkiina magacis
Manchester United into aada
teamkiina aadiga magacis
teamkiiga
ha Motown ha waxa aaminsanahay Motown haduu imaada Messi inuu wax qaadi karo
la ila Soomaalidana
ma baad Messi waxa
aaminsanahay
Motown hadii la keeno inuu 11 ku gambiyo dhan karaa misaa
taas ku halaysay
sawto Messi waa skillsful
ma skills ma
aragtii uu leeyahay
taas ku raacsan baad fiiri waxaan hadalkaan ka
dhigay laakiin ma taageer
ha maya taayirnimada aaday ku taala waxaan ku sheegaa Messi asaga waxa waa uu gool dhalis badan yahay hadda sidii camal media ga daala socotay en Sir Alex Ferguson waa nin coach waa coach weyn oo adduunka la aqoonsan yahay oo qaad wal best coach bilyar badan uu soo saaray marka asagii markuu hadlay media uu koor fariista la dhahay Ronaldo iyo Messi labada nin كيد قطرسن محو ده سؤاش جوابتو بحي محاوهي محو ده رونالو هدو مانتو وكبلا بلا كاريا جيسو نمبا هدو كبلا بلا ده ريال مدريد وريال وكسو بحلا ده قولشو ميسي دلي بانون دور كميسي وقاد وحن كدي لو لاب كيد واسن لاو ده مفهميسا
واقر
ميسي سودو قرد الشي او نمبا
بارسلونا وكسو
بارسلونا واي مفهميسا رونالو نوا عرقتي Manchester di qeed u aha Manchester wax badan ku soo qaaday Manchester uu ku qaaday wal best player wadan kale soo maray
ka hor Portugal ku joogay
ha koorno Portugal ku joogay waxa soo waqti eh La Liga hadu galin laha maanta mise maayis la mashiigaleen brada
okay en orta saalka Ferguson naftigiisa qof uu taageer kara shakhsi waay hadana waa qof waa Ronaldo uu kamid yahay dadka ka soo ciyaaray administration kiisa hostis ka soo ciyaaray oo coach soo noqday
ha
marka een horta taas waa ku kala fikra doonaan karna ay qof banoon ciyaaray meesi kala caabsan horta mal ii gelinay brada ninkaas wuxuu ugu dhigaa ogaa laakiin Cristiano Ronaldo waa big player
macna adey Arsenal ka hadlay samiya Arsenal soo ku dhigay
Real Madrid hata waa ka hadlay
Real Madrid da ka hadlay Real Madrid
ana horta
laba sano had gol mu ka dhalin ma la socotaa
ana horta Real Madrid taageeray
labada sano oo uu ka dhalin Barcelona Real uu ka dhalin Ronaldo all el clasicos united
maya muhiimada gool ma dhalin ma muhiimada waa guushu qofku xusan
gool
assist uu sameeyay
it's all about goals abti
maya mida ku sheega
ha
en hada sanadkan horta waa hada waa isbedelnay Real Madrid hadaan nahay
Ronaldo yaa
big ginger imaada Ronaldo ma waa Zidane big ginger imaada anagoo rajabalen kooma raja kale heen mala hada final aan joogna Premier en championka la leega rajan kale heen 1 point aan looga haya en kii kale waabna laga soo saaray iskada
haa
ma fahantay jenja oo imaada Real Madrid waa waxa moodaa inay rajo fiican ay leedahay
rajo fiican oo leedahay
laakiin en shambilood ka hor rajadeena say ahayd intay joogtay rajadeena Barcelona si rajadeena say ahayd koobabkii dhan ay joogtay kuwa ay final joogto
iyo kuwa
ay qaadi rabto iyo kuwa ay marar qaaday kale ahayd ma fahantay anyway jenjiga weyn oo ku imaada Real Madrid say waragta yaas is leedahay uu keenay
Zizou akeenay Zinedine akeenay Zidane ya challenge ka leey maaday wuuna hagaajiyay waayo blaze oo isku xun iyo isku keensaday
kalsoonisi
ha hadan Real waa u jeeda hadii sanadka sidii hadda ay ku socdaan hadii sanad ku bilaabi lahayn wax badan ay kana maanta waan aaminsan yahay wax hal badan ay qaadi lahayn marka
okay hadaan ka hadalno een hadaan dream team kaaga isheeg hadda dream team kaaga waxa isafta 11 players
11 marka hadda sida asoo dhahda number 1 horta maxay yahay kan
haye
kan oo jermanka
ah
ha hadii ka tagay sana van der sawa
waa gartay
ha marka number 2 maxaa ii jooga philip lahm ha
jermani wiil kama bixin
ha jermani gali ku dhex jira hitler and number 3 roberto carlos ha
waa brazil
ha brazilian kan number 4 iyo 5 maldini iyo lucio
Maldini iyo Lucio ina u tar Italy u dhaqaaqday
ah talyaaniga wax yar ko Soomaalida gumistay ma la socotaa
aadiyad
markaa ina tahay yarta
aadiyad
like igana si survive brada
aadiyad
six makalele
french
makalele wala socotaa Soomaa
aadiyad qad dhaxad ag waayinka
ha
number 6
7 iyo 11 Luis Figo
iyo Lucio waa number 7
7 waa ha nin number 7 ciyaarna 11 uu ciyaar karaa Soomaa
aadiyad
ha 7 iyo 11 Luis Figo iyo maxan saaran lahaa iyo Chris Manin la dhaha oo
Portuguese
ah
hadii aad ogaan FC Porto ciyaar
jiray haa Chris Ma en
Ricardo Chris Ma
haa 8 iyo 6 ay 61 shee makalele number 8 maxan saaran lahaa Andres Iniesta haa
oo fra Spain Barcelona Spain
haa
waa gartaa soo dhaxga ciidiye
ha may waa halkaas la ka taayaray
aadiyaday
marka maxaa isoo haray 81 sheeg Iniesta uu qaatay 9 iyo 10 number 9 Cristiano Ronaldo
waa gartaa
ha number 10 hadda ii dhahdana maxaa waaye number 10 maxaan ka qaadan la cunugan ii sheeg
cunugee
en yarkan en Mas'ud Ozil
Ozil ha oo fa Germany
Arsenal
u ciyaara oo macnaha dream team kaaga 11 ka dhiste oo ku base gareysan ciyaarahanadii
hore
iyo kuwa hadda jooga
mix way mix
kuwa hadda jooga ba Messi kuma jira miya
new Messi ani shaqo kuma lihi
brada sibaa oqdad kugu jirtaa
Messi shaqo kuma lihi brada
okay okay brada waa ku baahsan tahay sidaan nooga soo bandhigtay 11 kaaga ah line up kaaga kuwaad
adii laakiin line up kaaga waa shay gala
anani hadda sheega line up kiga bal isku day anani waxa sameynaa anani horta goalkeeper waxaan ka qeyliyay Casillas iyo Jack mid ku noqdo labadooda mid ah
haye
and number 3 waa Marcelo 4 waa Ramos
haye
5 waa Silva
waxa uu dhanba Real
number 2 waa Alba
haye Alba Alba ke
Alba waa garanaysa brada oo Barcelona u ciyaara number 2 ugu ciyaaro
Jude Alba ma ka
laa yes
number 3 waa ka
okay
dan Alves aan number 2 ga
maya maya Barcelona iyo Marcelo labada dhinac kala saaray 2 iyo 3 aan kala dhigay
haye
sida 11 qof ku ciyaar oo 7 ciyaar ka qofka 3 ciyaar toon oo ciyaar kara bro okay number 6 waa Verratti
hay
8 waa Iniesta
hay Iniesta waa isla qaadanay ana u gooyni marka ani Iniesta waa iska bixiyada ani Modric aan kista baasha
okay number 7 waxa waaye number 6 waxaan ka dhigay Verratti number 8 waxaan ka dhigay Iniesta number 7 waxaan ka dhigay Neymar number 11 waxaan ka dhigay Messi number 10 waxaan ka dhigay Cristiano Ronaldo 9 waa Suarez coach kana waa Diego Simeone nika sa questa
ari brada laakiin hasha asubisay Real la waatayrta MSN waa qaadatay BBC oo dhan waa ka tagtay
BBC oo BBC brada BBC dhan waxa BBC dhan waxa ka jira mataqaan
oo qaalay soo walaa
BBC
oo san ku miliyo Barcelona fanat waa iga banaysa MSN waa wada qaadatay Neymar Suarez iyo Messi waa wada qaadatay halma ka tagin
MSN iyo horta waa u qirno weerar kacsan waa weerarkii uu kacsan adduunka saddexdi qof oo weerar uu kacsan adduunka soo marto waa and laakin BBC denan waxa ka jiro Cristiano Ronaldo
Ronaldo echo MSN kan lagu sheegay Samuel Eto'o iyo Ronaldinho iyo kama qatarsanayn sumuugid
kama qatar waa ka qatarsanayn
kama qatarsana
bra yow Suarez and Messi
ani Suarez ilma Eto'o inuu ka qatarsanayn
dadkaas waa kacsanayn bra anyway waan aku soo laabano dhinacaas iyo dhinac Italy ka taagartaadi
Talyaaniga brada Talyaaniga
Catenato ni saaxiibkay inta ka salaamaya oo Talyaani hadii la macnaa meel dhaqaaqdo automatico wa ku salaamaya yow ay Talyaaniga ka taagartaadi
ani Talyaaniga brada maxan ka taayra Juve
ka taagartaani okay ila inta taagartaa Juve
in badan taayraa
in badan taagartaa miya
ha
iyo ni saaxiibkay Juve ku dhintay ka hadii sheegay automatico
Juve way Soomaa
la Juve
u taa socona brada
laakiin saaxiibkayga oo maxamed haajil dhahayo the game ku magac dheer Real Madrid damn way bro
league way bro damn way taagantay soo xil yar dadsanaysa
Cristiano Ronaldo daa dhahay
ha
Cristiano Ronaldo daa dhahay ha ninkaas waa
diyaar san yahay in celebrity leen ka taayir kara
celebrity okay okay kiswaayla dad sanaysa dadade
ha waxaarko damu waa dadano damu waa soo xilisa muuid
maya
ha
warneen ma ogeyn
ha hadiyo
u dad waan mutu Kenya
min mutu Kenya kabisa
Kenya bandagani brade
Nairobi Garissa
ni kweli ama
ha
Nairobi ama
Nairobi Garissa
Nairobi ama Jitao baby
northeastern all of northeastern up to Hawaii wa ku dhintano
unajua Nairobi kabisa
sana
haki Niambie.
Sasa ni kuambie nini? Sasa nisha kuambia mimi mtu wa northeastern.
Northeastern bana gani?
Kila upande.
Iko kitu wa kujeza mpira huko ama ni aje?
Iko kila kitu. Tulikuwa tunachezanga sana.
Unachezaje?
Huko tulikuwa na timu mingi kabisa na salamio hapa. So nilichezea timu mingi sana hata
timu mingi kama gani?
Nilichezea Nairobi, Garissa, Habaswain.
Habaswain iko timu kweli?
Timu kubwa sana ambayo inaitwa Bulandege. Unajua ndege kwa vile unajua kwanza unajua ndege?
Mimi sijui.
Sasa nasalamia watu wote.
Unasalamia nani?
Watu wa ndege. Even nilichezea timu ambayo inaitwa Steamer Boys.
Okay. Steamer Boys. Nasikia
hiyo. Steamer. Nilichezea mingi kabisa.
Iko coach ama kama technical?
Kuna coach mengi sana. Lakini siwezi nikasalamia wao.
Kwa nini?
Challenge nayo.
Sasa brade.
Ah, bale baadaye.
Okay, sasa brade. dhageystayaasha qiimaha intiqaadyada badan oo aada uma weli waxaa naga dhageysanaysaan idaacadda k p p p l b fago mohead bringing local color to airwaves. Showgeenan maanta waxaa marti noogu ahaa zaki cabdulaahi oo ah ciyaaryahan soomaaliyeed oo ka ciyaara fago mohead area oo fago mohead area oo u ciyaara kooxda motown. Zaki, aada umaadsantahay waqtiga qaali aan na siisay.
Thank you brother, wa maadsantahay. Inta maxaan ka salaamayaa taariyaashayda oo ku nool Fargo Mohead.
Yaa kamida?
Yaa, way badan yihiin inta kama shay kari. Taariyaashayda jiraan, gabar iyo wiil baa hadaan. Inta waan ka wada salaamayaa. Wiilash saaxiibyaashay.
Macnaha gabadh iyo wiilal baa hadaan.
Gabadh iyo wiil. Gabadh badan ay taariyaan samowgeed.
Ay, goa gartay. Okay.
Marka.
Waa ku faraxsanahay in lagu taageero. Maxaa dhahay taageerada maxaa leedahay?
Taariyaashay waan jeclahay brother.
Hey.
Intaan ka wada
saaray. Maxaa message uu gudbinaysaa maxaa leedahay?
Maxaa message uu gudbinayaa jacaylka ii hayaan ha ii muujiyaan aan taagan yahay.
Ma leedahay thank you for.
Waan ku sheegay jacaylka ina ii muujiyaan. Annuma u dadaalaa wax badan ayaa isu
saaray. Ciyaartoyda badan waxay dhahaan we are nothing without fans.
Waa run nadii taas.
Marka fanskaada maadaama iyaga wax ku tahay message u dir maxaa leedahay?
Fanskiigi waan jeclahay intaan ka wada salaamayaa maxaan ii leeyahay sida ii taageeraysiin. Wax badanna waan soo wadaa samow taageeraha waa la iska keensaday xoog maa taageeraha lagu sheegay.
Waa gartay.
Marka saaxiibyaashiina intoo Fargo ku nool ku diyan ka wada salaamayaa. Saaxiibkii Cabdigaas intaan ka salaamayaa hadda inoo waan ku sheegay sanadkan maxaan rabaa inaan koobka. Top scorer-ga inaa ii keento waay. Haddii kaleen mar dambe waxba iga ma deynaysaa sidaa taagay.
Cross mu keenaysaa.
Hadda ka bilaawday maxaan kuleeyahay kuma aaminsan hadda top scorer-ga ii keeni waysa. Saaxiibkii Faisal Yuul lahaa jiraa intaan ka salaamayaa. Ramos. Asayna waa saaxiibkii qaaliga. Sule. Sule lagama tagi karo somo.
Sule saaxiibkeena waay.
Sule lagama tagi. Gareth Bale aad Brian loo bixiyay somo.
Gareth Bale.
Waxaa waay
asana ninkala asna orday arkay yarkay isku ciyaari jirnay
gaabka inta lagama salaam Messi support gareya resistance ku yimidka kuno kaalde
soma kuno saaxiibkay waay waxa laga salaam
ha kuno resistance ku yibraada waan in Messi taayraniyo marka laakiin sidii kale saaxiibkay waay kuno salaamay ibraada
waa gartay
waa Messi
ka laacib waay
laacib waay wallahi laacib weyn waay asana laakiin aan inta kama salaamay kakaaniyo
sagedo
waa asaga iska daa ciyaal kambala oo dhan way aaminsanta adiga oo dheer
Ramos kugu maqlo waxaasi
Ramos maxaa waay kambala kaptankeedu way samowid
Ramos FIFA wallahi
Ramos maxaa waay waa nin soo maray ninkaas maxaa waay coach badan academy soo maray sidoo CD gaas uu idaadina academy badan inuu soo maray hata teamki national league nis ku dhex galay yaa laga qaaday Ramos samowid waan diinna laakiin
aniga Soomaali waad ahay
ma yeeyay aan dhahna niyo Soomaali umad mar dhaw kaptan noqon roosmo mal socota sidiga
aad ma yeeyay wala ma socota
sidiga ina la socoteed marka ninkaas intaan ka salaamayo brada Sule iyo Sule saaxiibkii qaaliga waay oo aaminsan yahay intaan ka salaamayo asagana Abdigaas kuno intaan asagana ka salaamayo haday ma salaamayaan laakiin hadda waan ka soo noqdono message uu soo direno
aan aro
adii Motown oo dhan horto aan wada salaam xaqiiqda dhig ku kala isu hareen Ayub wiil dhaha jiraa oo saaxiibkeyga San Remo dhe
Ayub garanay
ani asagana CD class la wana hadda oo Morede kalix ah intaan ka salaamaya aan yaan ka tagay brada
Abdul Nasir ma la yarkii waxa ka tagtay yarkii
okay
ninki saaxiibka ninki dheera magaas waa ilaaway
okay waa mid ka dheera wiil
I think Abdul Nasir la hayo sababtoo ah maalintii waxaan isla joognay oo training aan ku dhahay teamkan soo maray
Abdul Nasir maashi yala ka wadamiya maashi yala motown waa ka kuwaas ugu adinayo kuwaas salaantooda hal mar aan wada salaamay marka had maxaan ka soo hadlay outside teamka saaxiibyaashaydu dhanba inta ka wada salaamay
rivals kuma salaamis miyadi
rivals ma libaane
ma teamkan rivals kiis
teamkii rivals u leeyahay ba challenge ugu mahayaan
rivals sidoo wala salaamay la soo dhaweysa rivals kulli waad in salaamaynaas yo
acto hosted la taagan taadigana markastana
wa ma sadday zaki
thank you brother
tan intaan ka kulmi doono wiiga soo socda dhageystayaal sida ay nabadgelyo
I got feeling in a lakaga haru.